Exclusive from VoxMac.com.
Izinyembe ziziwa njalo Ngithandaza ubusuku nemini Ngilindele ukukhanya kwakho Ngiyawa kodwa ngiyavuka Ngoba wena ungishiye Umunami eceleni kwami Ngiyazi ngizofika Ngithi baba ngibambe isandla Ngipha amandla okuqhubeka Noma kunzima ngeke ngeke Ngoba wena ungumoya
Exclusive from VoxMac.com.